రేడియో సగలే అమెరికాతి. Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbat Galgala Kesa Salama Folaka Hangasa Asadit Saganta Satellite Nile Satin Tamsa Su Ammajal Kab Fagof Dior Ra Satellite Nile Satin Kanen Nuchaka Sajirtan Agge Fotoni Kenya Tamoltan Kesum Mesitun Kesana Ra Anjal Nega Madati Saganta Kenya Kan Umator Bani Sambataf Dilbata Harrarati Oduf Gabasale Ijo Taan Kan Torbankana Diesine Kesa Sin Agesifna Gara Umad Torbandar Bekase Turena No Moyale Tiho Kariga Gefa Muhammad Chufi Lubuna Mafka Benyarra Timit Adak Abzisun Siyada Chisuf
Moyalen Ergali Laida Totana Nushani Rufanin Yeka Mujal Gabde Harigu Yasakala Faisati Jadu Jirato Nimagalati VOF Dubatan
Biju Bolisin Nura Dugasun Jiran Kabeen Barbate Segu Mujira Lubuna Betuga Lafatena Betu Jesu Jira Tuara Umad De Mujira Ishin Natan Torbanto Kumulu Kabin Gubuj Barbade Sujira, Lumbuna Betugala Fate, Kamiba Kabaka, Atenda Maniala Gesena Shvatwan.
Akajira Tangunjeraniti, Warrihida Tejra Tutada Jirukuni, Gandotomu Yale Buljinsana Noro Majoran Kesati, Retonikun, Mane Duaka Guban, Lubuna Maranis Midak Gesan, Himanijiru. Gamabirona Mas, Retonikun, Moyalen Kesati, Namota Kana Jevne Jechun, Sabai Malia Wasatin, Vidure Fanama Jesan Yagasi Sutoko, Lakisanituran. Jirata magalati tokko waan kun duguma moyalen ke satata eje de gafe akas jedan
uga uga nan to koyu hadiram hadi jerte lafta laji fula jerte gurju fula jerte bu mala ke sagurte afan kenat akaji yuni sunduga alzu khaye sa manat ku jirtune uga uga e akas godi
halella guya sagal ture kanan jirato ni moyale kuma idun managa disani bagatani jiru kan gurinu borna kes kanammo ollagara ke ni atibagachu jirato ni dubbatu Kanavis, namun nama magalat tiketelil lakukan dua jiran kan awal amal lain jiran ini jundu batan.
Yo, namu dan desbat itu bapa undang tu, double wari. Rajaan sifjale namu artisile nacina mati jitu antai pur undang dene.
Halilah itu tak kan hati inta jajale kerabitok hospitalam oyaliti. Enyuma warakas magalat ti nama hadajuru kana wanti beka mijra ajade jirata magalam oyalitok gafenture.
Mota al-shabab ira nama turbatami afuri orikan izan sesele jirani al-shabab isin sifatani jirani liyo ili nakasi siena jirani unimirkana umna adrenu balarini mesha gugudda ambaya kana anjechura sandukasa jirani uti walbe naduri ile yoro wallo lumi beina dagika kudan wali inturre imbe nulole rati
alila guya sagalif turekana moto mamma alif toa chure da bijede obofugi chaga afera
maalim befanini yasarande sadamne Kuno tuyuru tu kuno family orang tuyuru kundo family orang misalnya lah lalangale ha gama kamu nan doktor muka tu sendir re. Bodina tu gawas na garu gawas le ni network itu gawas le sini. Ali network itu gawas tu re. Istana sinjuru. Orang bodina tu orang murumia tu gawas ha gama si terkampen ni untuk murumia ni kubar terbaik tu pun aku sendiri orang kalak kan kuler sinjuru.
Namoni kumaidum magalati kesa galla kesani jirani si kudina bora naba kaadada akasumasi mogara kene ati darbani kubatani kajiran himani jiru. Gabas Radio Sagale Amerikaf, Galamudait, Nairobi.
Aggefato ta Kenya gamo birati nimmo gamo bulchisa nanno Somaleti namni Abdurrahman Muhammad Osman jedaman. Akkana jiru. Magalan duwa fakkati namni bakate ke sabayjira namni Somalev fakenyav kanasjiratu bakate Kenya tigale warralonu male kam bakate ke sabayjira oromonille akkasuma wan bakate natifakkata lolli guyota kudani fille demu mala namna sjiru belatu fitajira gamas Somaleti Namota soddoma tudume guyyota sadanjal kabarratti namni dumate kanalle caalu ni dandaajada namni gabran immo Abdi Nur Muhammad jedaman gamabulchisana no Somalira Oromo of Somale giddutti waya bumma lafarratti yerod era dawwal waransi geggefamature duruma sena kessatti roddadat walitti buinsi kamature kanakkasa makkun garu takkalle argamen be ku injiru jechudan dubbatani jiru
Dumarratti humni federala yokin ittisa giddu senudan wanto atef moyale kesatti tasgabin hangitokko argamusas gabasne turre
ajajota goni kibba janal shuruha jeneraal Salamoo Fannaani jedhamaan dhufan itti humna waraana wal waraana jirutti dhaabsifnu ajaji dabarsanii turani. Ajaji sana immoo osoo daqiiqa 30 keessatti ba'an sa'aatii jedhaniitti nutti iyyuu dhufee iddoon nutti maqiis waraana alaabaa qabanii gidduu seennaa nutti dhaabsisaa jedhaniitti akkasiin osoo eegaa jirru iyyuu hoteela Bakkalamoolla jedhamu keessa nan nagaan gaaddis boqochuu jirree dhufaas barani. Namoota gar torba ajjeesanii nama gar jaamoo torbaa dhibeellee madeessanii jirani.
Namoonni miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun awwaalamanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee irraan yeroo sadii ajjeechaa raawwachuu isaanii himu. Har'a garuu Moyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabranii miti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Raayyaatti biyyaa nam miliitarii nam qawwee ofirra qabu barginaan dhukaasnee aaneen ajjeefnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudistikeerii dhamu Land Cruiser gubataan.
Dabalatas jiraattonni qe'eetti akka deebi'anii mana isaaniitti galuun hojii illee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu jiraattonni magaalattii. Naannoo Mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojiirra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaninuu warra hidhate irraa meeshaa hiikuu, humni hidhatee jiru kamuu magaalattii irraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka ba'u gochuu, gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Bulchaan godina Booranaa obbo Dhengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerraa akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhuma torban darbeerra walgahii Maqalee keessatti gaggeeffame irratti Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka filataman gochuu keessaa Yuunaayitid Isteetsi harka qabdii jedhamee jira. Kana laalchisee embasiin Ameerikaa Finfinnee keessa jiru deebii kennee ture.
Xumura torban darbee Maqalee keessatti waltajjii marii qophaa'e ilaalchisee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa bu'uura godhachuudhaan Finfinneetti kan argamu dubbi himaa embasii Ameerikaa Iskindir haasofsiisee jira. Namoota siyaasa hanga tokko keessumaa bulchoota TPLFiin ibsamaa kan ture dhimmi giddu seeniinsa alaa hamma Ameerikaa maqaa dha'utti kan ga'e ture waltajjiin Maqalee sun. Marii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan miseensi bulchiinsa IHADEG duraanii obbo Barakat Simoon biyyattii keessatti mul'ataa akka jiru tasgabbii dhabiinsaaf jiddu seeniinsa alaa akkaan dabalu isaatii jedhanii biyya maqaadhaan garuu qaban. Miseensi bulchiinsa TPLFiif IHADEG duraanii obbo Subhaat Naggaa garuu Ameerikaa maqaadhaan Dr. Abiy Ahmed durataa paartii biyya bulchuuf muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii filannoo mana marii IHADEG kan bitootessa lamaa bara 2010 harka Ameerikaatu keessa jira jedhan.
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘን በኢሃደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው አሜሪካ ሊቀመንበር አይመርጥልን ሲባል የነበረው
ግዱ ሴኒንስ አላላልቺሴ መነመሬ ኢሃደግ ከሰት ዱበተማ ከቱሬ አሜሪካን ዱረታኑ ፍለቱ ጀደሜ ከቱሬ filatamuu Dr. Abiy irrattis ati mormitee turte kanneen biroonis mormanii turan yeroo sana kan mormine Ameerikaan nuuf hin filattu jenneeti sanaan dura isaan filsiisaa turan sirnaan kanaaf harka alaatu keessa jira.
Kaleessa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbii makataan Nikolaas Barnett gabaasa biyyi isaanii maqaatti dhaamte yaada embasichaa ofitti hammachuu qaba ture jedhan. Kanas ta'ee Ameerikaan Dr. Abiy akka filataman gochuuf gidduu hin seenne jedhaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi deemsa filannoo muummicha ministeraa Itoophiyaa keessa harka galfatte jechuudhaan yaadi kennamu kamiyyuu guutummaadhaan hundee kan hin qabne. Yaadawwan akkasii amanamummaaf kabajaa uummata Itoophiyaa katiqqeessani. Yuunaayitid Isteetsi qajeelfamaanis haa ta'u gochaadhaan abbaa biyyummaa Itoophiyaa fi mirga uummanni ishee hoogganoo fi filachuuf qabu ni kabajji. Muummichi ministeera Abiy durataa IHADEG ta'anii filatamuun isaanii dimokiraasii hirmaachisaa ta'e kan mirgi uummataa ittiin eegamuu fi carraan dinagdee martinuu ittiin fayyadamu akka jiraatuuf gaaffii uummanni Itoophiyaa dhiyeessaa ture kacalaqqise goone ilaalla.
and we certainly support the prime minister's reform agenda, but we had no role to play in
agenda jijirama kamumicha ministera dugumatti ni deggerra akka filatamanif garu qodi nu qawan ninjiru
kenya jettani nama filattan qabdu turtani gaafi jeduf nicolas bernet akkas jedan.
Definitely not. Our whole approach in Ethiopia, and this is long before Prime Minister Abiy was selected, is that
gonkuma miti demsi waligalanu Ethiopia ke sattiqabnu mumichi minister Abiy Ahmed filata musani durayyu lamwon Ethiopia qarrawo fi kanittin murtefatan qama demsa siyasa ermachi twakata angochuf dandeti umuda kanafo jin Kenya dandeti ijarani lamwon biyetti waltaji siyasa ke sattakarmatan gochu deggeruda deemsa jijjirama jiru deggeraan na jiru kanatti yutaanaan lammiwwan Itoophiyaa martinuu qaama deemsa sana akka ta'an mirkaneessuudhaaf walittaansinee dubbataa jirra. Dandeettii sana ijaaruufis deggersa gochuudha qoonni keenya.
Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteets adeemsa filannoo muummicha ministeeraa keessatti qooda kamiinuun qabdu turte tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy garuu ni deggerraa jedhan Nicolas Bernet.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti lafti qonnaaf namoota 102 kenname ture harkaa fuudhamuuf murtaa'uusaa akkasumas dhalattoonni Tigraay 7 bulchiisa naannoo kana Maa'oo Koomoo keessatti butamanii fudhachuu kanneen biroon immoo 7 dhokonnee jirra jechuudhaan haala jiru nuu ibsanii turan.
Qonnaan bulaan qixxee lafa qonnaa fudhatanii deebisanii qonnaan bulaatti kireessuudha hojiin investimentii gaggeessaa turan. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone. Lafti hektaara 62 kanneen hojii misoomaa hojjechuu fedhaniif qopheessinee jirra.
Hojiin biraa hojjenne abbootii qabeenyaa gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan piroojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumruukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa akka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaadhaanii.
Oomishi ixaanii kun abbootii qabeenyaa muraasaan qabamanii sirnaan hojiin misoomaa irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kan humna isaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafaa obbo Isaaq Abdul Qaadir bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hojii piroojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
እኛ ክልል ላይ የተሰማሩት በብዛት የትግራይ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ የአማራውን የኦሮሞ
ቡልቺሳ ናኖ ኬኛ ከሰት ሄዱሚናን ከምቦባን አለቶታ ትግራይ ዮታን ከም ቡልቺሳ ማራ ኦሮሚያፊ ሰባፍ ሰብለሚወኒ ቢየቲ ሆጀታጅሩ
ገመካኒን አለቶታ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ከጀደማን ነምኒ ቶርባ ናኖ ማኦኮ ሞራ ቡታማኒየ ሰቡቴንሳኒ ደባሙ ከነን ብራኒስ ኦኮኔ ቦሶናኬ ሰጅረጀቹዳን Sagantaa VOA afaan Tigree irraa Gabree Gabra Madiniif ibsanii jiru. Obbo Musaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa addaa Maa'oo Koomoo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay 7 butanii fudhachuu isaanii fi 7 immoo miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiruu isa jedhuuf gaafatamanii.
Dhuguma kun ta'eera hidhattoonni kun tarkaanfii fudhatamuuf akka jiru dhagaanii iddoo jijjiirratanii jiru. Uffannaan isaaniis ta'ee aasxaan isaanii ni beekama aasxaa adda bilisummaa Oromooti.
Himannaa dhiyaate kana kan ilaaleen miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa gaafatamanii.
Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo. Benishaangul Gumuz keessa socho'aa hin jiru. Maa'oo Koomoon kun adda bilisummaa Oromoo sababa iddoo sana dhaqee qaama biraa loluuf isin qabu, uummata nagaas sababa itti buufi hin qabu, imaammata akkasiis hin qabu. Asxaa dabalisummaa Oromoo, maalada bilisummaa Oromoo kan jedhamu immoo kanaan dura fakkii kana tolchanii mana namaa kee facaasaa ittiin nama yakkaa warri tikaa mootummaa duraanii ittiin nama dararaa akka turan eenyu jala yoo dhokataa miti. Namoota amanu yakkaa jiran kun, adda bilisummaa Oromoo yakkaa jiran kun maallaqaan bitamanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul keessaa buqqisaa jiraniidha jennee amanna nuti.
Kan waggootti 12 pireezidaantii Itoophiyaa turan Girmaa Walda Goorgis sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffames torban kana keessa ture. Pireezidaant Saahilewarq Zawudee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif aangoo olaanoon kan biyyattii argamanii jiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee haasawaa dhageessaniin.
Kabur pireezidaant rajjimuun guzoo carrisawaal.
Kabajamoo pireezidaantiin imala lafa dheeraa xumurtanii jirtu. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuun keessan mana kitaaba guddaa akka waan cufuuti. Isin akka mankuusaalee kitaabaa waan turtaniif Waaqayyo mirgasaa isinaa kaa'uu jedhaniiru. Pireezidaant Girmaan hojii kunuunsa uumamaa fi hojii gargaarsaan kan beekaman ta'uu fi pireezidaantummaaf waamicha Itoophiyaan dhiyeessite kan simatan jedhamuudhaan faarsaman. Bara aangoo isaanitti miseensonni dargii, hoogganaa qinijjitii fi hidhamtoonni kabiroon dhiifamaan akka gadhiifamaniif yaalaa akka turan ibsameera. Bara aangoo isaanitti namni adabi du'aa irratti murame hojiirra oole hin jiru. Kunis ejjennaa qaban irratti hammam jaboo akka ta'an mul'isa jedhame. Pireezidaant Girmaan guyyaa dhaloota isaanii 95ffaa kabajuuf 72 lafa hafeetti du'aan boqotan. Minibaasiin imaltoota feete balaan dho'insaa kan isee mudates 70 kana keessa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz baambaasii irraa ka'ee gara Toongoo minibaasii deddeebisa uummataa deemaa ture irratti dhukaan lubbuu namoota 9 galaafachuu bulchiinsi aanaa beegii beeksisee jira. Bulchaan bulchiinsaanichaa obbo Jifaaraa Biifaa akka raadiyoo 9 Ameerikaatti himanitti namoota 18 feetee gara Toongootti imalaa turte yeroo maqaa beegii geessu dhukaan daandii irratti kiyyeeffamee ture dhukaa'uun namoota 8 battalumatti lubbuu dabarsee jira. Lubbuun nama tokkos erga hospitaala beegii seeneen booda akka darbe obbo Jifaaraan himanii jiru.
Anaaruma beekii keessa jechuudha. Naannoo sanatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'ee dabarsee jedhu akka odeeffannoo fudhannetti isaan irraa xiqqoo deemanii naannoo ganda giibaa jedhamtu keessa yeroo ga'anitti mashiinii olkaatee lafa geessee arganii.
Aanaa beekiitti hakiima kan ta'an Dr. Ayyootti Bilbilus bilbila waan nuun kaasneef bakka bu'aa hoogganaa geggeessaa hospitaalichaa obbo Mohaammed Aliif Bilbillee lubbuun namoota 9 balaa kanaan darbuu nutti himanii jiru.
Shufeeriin addaatiin miidhamanii of hin beekanii kan jechuu hin dandeenye isaanis of hin beekan iddoo ta'eeti. Amma namootuma wal'aansaan nu bira galanii fi namoota du'anii nu bira galan qofaadha kan adda baafannee jiru.
Ka'umsi balichaa dhukaa kiyyeeffame jechuurra kan darbe yeroodhaaf waan beekan jiraachuu dhabus bulchaan bulchiinsaanichaa raadiyoo 9 Ameerikaatti himanii jiru.
Horatan kun kan jedhama illee boombii miti jedhu qaamannaa xiqqoo qaamolee waraanaa yookiin poolisoota keenyaa sosiifnu wanta akkasii isa ta'a malee waan gommaan irra jettee akkasii ta'u ta'u boombii ta'e bira adda darbitu wanni ta'aa kan jedhan kan isaan kaasan.
Namoota hospitaala beegiitti yaalamaa jiran keessaa bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Raadiyoo 9 Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Waa'ee gadaa qorachuudhaan addunyaa irratti kan beekaman Piroofeesar Asmaroom Laggasa torban kana keessa badhaasa kabajaa Yuunivarsiitii Finfinnee biraa kennameef Pireezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa fudhatanii jiru. Soraan Piroofeesar Asmaroomiin Finfinnee irraa bilbilaan haasofsiisee jira.
Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaa fi saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tanaa ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa baay'eetiin Oromoo garumsiin jiraatutti gul yaa'ee gadaasii qorat keessa beekamaan nami dura Profeesar Asmeroom Laggaset barkum tokkoof 1973 ganna 43 dura Profeesar kitaab qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeen Oromooti ardallee addunyaan qubqabaachuu maltee jedhe. Hojii tanaaf Profeesar Asmeroom diqqaaf guddaa Oromoo irra galata bilmi gudeetaatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinneelleen tanaaf Profeesar Asmeroom kabajaan badhaafte. Reefu Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilka bilma. Yibuzo amat qirat madamdamiyaa ne.
Akkan jedhe tonni milkii guddoo dadhabbii ganna hedduutti ulfinnitti argatee jedhe. Profeesar Asmeroom nama Ertiraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti gaaf tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaaf warra gadaan bululee dhaqe ilaaluu hin dandeenye siyaasa gaafasitti nam dhowwa. Amma ammoo barii tolee dhufnee jedhe. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati mata dureen isaallee gadaa jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleen gadun Booranaati. Ka lammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gadaa Oromoo cufaa walitti qabee ilaaleetiin barreessa. Kitaaba sadeenuu ka durii irraa xiqqoo waan goggoruu ni jira. Jii tokkoof waa hin duubatti kitaabi sadeessoo gad ba'a. Gada barreesse maanummaa isii qoradhe tolisii hubadhe achi.
Addis Ababa Yuunivarsiitii naa Oromo Yuunivarsiitii bamoluu tuuraa dargaallahu. Kaziyaa baahlannaa tuurizim dirijjiit.
Akkan jedhe Yuunivarsiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadde achi kitaaba 1000 biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhe. Eegi sun immoo Profeesar Asmeroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyyaa argaa olumaa bultii biyyaa keessa jiraachaa achumaan kitaaballee baase. Achiin duubatti sila.
Tawaan dinyaa qabbii yetadarragamu Booranaaf mucicholessaa tasallijee nabbara alchaala.
Gaaf abbaan gadaa Boorana 1973 kura jaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe ammoo hin taane sunillee bulchiinsa gaafasiitiif jedheetiin hafe. Akkuma reefullee jenne kitaabii qaraa. Three approach to the study of gada system jedha kunin gada Booranaati herreegi mataa siyaasaatiin sadiin qoradhee jedhu gadatan.
Sobosoo yemirmir zadee yemirmirkutu maalati Ameerikaa empirikal yengiliiz.
Bulchiinsi gada Booranaa kan akka sadiin qoradhu tokko herreegu qorannoo Ameerikaatti empirikal approach yookaan ammoo research. Kalammeessoo kan Ingiliiziiti. Kunin ammoo dynamic research yookaan ammoo approach jedhan. Sadeessoon ammoo ka Faransaay cognitive research yookaan ammoo approach jedhan. Empirikaaliin kunin mal qorannoo waan qoratan sun biruum jiraatanii walum fakkaatanii keessuma oolanii bulanii aadaa isii fudhatanii keessa jiraataniitiin waan tokko irra kaa'anii gara waan guddoo deeman waan guddoo irra kaa'anii gara waan tokkoo deebi'an yoo waan guddoo irra kaa'ateef waan xiqqoo laaltallee walum fakkaate gam tokkoon. Kalammeessoo dynamic approach jedhan kunin mal Ingiliiziiti. Kunilleen karaa saayinsiitiin waan hedduun qoratan. Kasadeessoo ammoo herreegi mataa namaa qorata. Kognitiiviin jennu kunin akka warri gadaa Oromoo hin beekne yoo gadaa dubbatullee yoo barsiisullee waan kan afaan hin buufanne tanaaf akka sadiin qorannee jedhu. Kitaaba kana barkum 1973 keessa baasanii eegee barkum 2tti irra deebi'anii barkum 2-6 irra deebi'aniitiin baasan. Herreeg sadeenuu yoo mataan qabaatanii waan hedduu irraa arganii jedhu.
የገዳ ስርዓት ሲመሰረቱ የተጠቀሙበት አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚለው ወደ ፍልስፍና ያመራል እሱ። ሶስተኛው ደግሞ ልም ያለ የፖለቲካ
ፈከናፊ ጋፍ ሰይር ገዳ ካነባሰኒ ህረግ ሲያሳት ኬስ ጀር ፈላሳሙፍ ኬስ ቀበ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩን ፈከናፍ ህረግ ጋፍ ነሚ ወልዳ በፋፉደኑቲ ጋፍ ነሚ ወልዳ ቦሊቲ ነራርሱ ፈረግ ፉደታኒ ሱንሌን ገር ዲቢስ ጌስ ፈከናፊ ጋምን ቶክላልቴ ጋምካኒስ ጌስ falaasam yoo laalte siyaasaas si geessa fakkeenya fudhannuuti herreeg age group yookaan ammoo akka ijoollee ganna gannaa walitti qabana laalluuti sunillee siyaasaatti kees jira yookaan ammoo herreeg dhibiitti kees jira maaliif tana tolchanii waan si jechisiisa hedduu jira nami lafatti hafu hin jiru nami cuftinuu ganna kan keessa qabata ganna kanaana hariyaa jenna ganni hariyaa ganna 8-8 wal caala tanamaafuyyuu gada Booranaa keessa nami cufti ganna 8-8 gadaa akka inni wal caaluutti tolchaniitiin age group sun keessatti baasanii jedha tanaaf gadaan herreeg mataa namaa fakkeenyaaf ka Ameerikaa qabdi ka Faransaay qabdi ka Ingiliiz qabdi akkuma kanaani. Argee hubadheetiin gadaa Oromoo cufaan laaleennaa wal fakkaatti tanaafuu kun faayaa jedha. Profeesar Asmeroom tan irraa bahee jennaan Oromoo Demokiraasii jedha. Oromoon cufti gadaa isii walitti qabdi laalee barreessa.
Gadaannaan leelochuu institushinis gadaa abroon misoraa halluu araatti taqwamaatti. ገዳ ጉሚ ማለት ናሽናል አሰምብሊ ወበረና
ገዳ ፊ ዳብሌ ገዳ ኬስ ጅራን አፉሪት ጅራ አብራኑ ወልት ቀበላ አልፈከና ፊ ጉሚት ጅራ ጅብራት ጅራ ጅብራን ኩነነሞ ደሜ ወራናት ሃሪያት ጅራ ገዳን ኦሮሞ ሲያስ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ኦልማፍ ቡልቲ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ዋን ጩፋ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ
ሶስተኛው Democratic Institutions of the Borana Oromo ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተር ተጨምሮ ምረበት የሌለ የተቀረው
ከታቢ ሳደሱ አሞ ከሬፉጀን ኩን ንገዳ ኦሮሞ ኦፍ ኬስ ቀባ ሲያሳ ነው ካናሞ ኢንስቲትዩቲን ገዳ ቦረና ማልፈካቲ የዴቲም ኪታቢ ኩን ገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲቆ ወይ ሲኔቲም ባፍን ከታብ ካን ኬሰቲ ኢንስቲትዩቲ ገዳ ቦረና ጀነ በቆና አፉር ቀባ ከታቢ ኩን ነኝ ዋን ዳበላት ቀባ ዋን አሞ አገስጫልፎ የሰለን ቀባ በቆና ዱራ ከሰ እረለ ተዋንቃ ቀጀል ቸጀረ ዋና ገማ ነሚዲቢን በረሰለ ተደበለ በረሰ ከነሚዲቢን እንጀዲን በረሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጠ ቆራኖ ገዳ ሆባ ፈዳ ጀደ ክታብ ካን ከሰ ዋና ሐራ እዱት ደረመጀረ
ገዳ ኢን ዘ ፊቸር ኦፍ ኦሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰ ቀባቹ ደንዴት ከተዳበለጅር ይወከ ካናን ፈከነ ፈክቡልቺንስ ሃራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂዱ መተላፍ ጅርቱጅር ቱኒኒ ገዳን አዳጀቹ ራካኔ ገዳን ቡልቺንስ ካና ሞሰር ንጀቹት ደምን ክታብ ካን ራካኔ ተዋላፍ ቆባይጅር ናኖ ኦሮሚያ ካን ራፉለቴቲኒ አከ ክታባቲ አከ ቡልቺንስ ቲን ቀባቹ ፈደንዴት ክታቢ ኩነኒ ከራ ናማገርሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናንጀድ ክታቢ ኩነኒ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ዱኛን ዋነ ዱራበረቱ
ይሄ ለፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ለኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ለ
በቆናን ኩነኒ ኮቁመት ባይቴን አቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብለ ሲያሳ ጀትሞ ወልደ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከስ ጅራኒ ጀትሞ ነምጭፍቲን ዩ ኪታብ ካናላለቴኒ ዋን ኦሮሞ በኩደንዳ አክሲንቲን ወልቡልቺት በኩደንዳ አጀ ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካ ቀብዲ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ መልት ናኖ ኦፊ ከሰለቲቲን ወጀቹ መልት ኪታብ ካናን ነምጉዶ ገመድ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በሥራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል። ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ ይህን ማዘጋጀቱ።
ኦምታ ተፉዩ ክታቢ ፕሮፌሰር አስመር ወምኩንናኩም ሬፉለጀነ በራ ሄዱን ዱራት ባይ በሬሶኒኒ በራዋን ሄዱ ያደ ተንፈከናፍ በራ አባሆንት የየባምቴ በሬሶን በርናሚ ሄዱ መቃፍ ጅጅራቴ ሲያሳ በራ ተከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ ክታበከና ባሴቲን ጉስዋሊን ጅራቴ ወርገደ ቀቦፍ ለፍጡፍር መሬቲን ክታበከና ከና ባሴ ፕሮፌሰር ጉዶ ገለቴፈን ታረተኑም አንሶራ ለኸት
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ ሰንበታፍ ድልበተ ተምሳ ሰገመ ሳተላይት ናይል ሳት እንደበርስ ከነራ ከኑማንጡ ሙራ ቆጲ ቦሩን ወልት ዴብና ነጋት ብላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.